DatimSafi.com.
Beat records material, baby.
Paul, makeup on the beat.
Do ifate mimili mimi nizifate do dole gumba la kati no miguu juu ninginiza Lamborghini do penzi tam shinda bia skia Mario na kula life la uchungu kwa asali yo napenda ukiniita niki daddy yo mtoto mkali na kuimba kwenye karaoke singizi la mahaba nimesize hapo chama kimedum ndio sisi hapo role model vijijini paka downtown viwango vyako A mama A town.
Kumbatia.